yo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde. Hedi be studio tamani odo sa saki ko modo Usman Diko yottito kabaruji gondi do di hono gani Kante kalani en to boggi jande to. Hono jabu horgol kabaru dawbe wombe leleede OCD kany e de baleri de andinama. Hakkillaji e dow dawbe yo yude leleede Afrique kede Sahara de du pamama. Député Lamu Motti jidi e premier ministre dow wayde deejere dengine le Lamu o be mbaddi be dardi ministre odu le bato mabbe kenyan o yewto dabareji denago o fa tawe yimbe du an baawi daranade rende gelle mu e janyeli an gondi e yidude sahal leydi men arabe gaawa jidi kenya fa habatobe be kawra deejere ngaddu yafa e le golle handan woni balde sapego ko Burema Touré journaliste gollanoɗe Sphinx majji ila ñande joyi lewru février nde nduɗo yimɓe makko andanamo hooreji journal ngal wi on wondi e dartede fa o yiide ndenno ɗi woni hoore kabaruji meɗon bisimillama e dow studio tamani keɓe faama tan honno toro gaɗɗu ko sappo ɗiɗi lewru février nde tokkidal to fewde e ministrema ɓeydorike machine binaɓe jeɗɗon ɓe ministrema ɓe ɓeɗo ka keddiki hen rewɓe taton ane mabɓe ndenno oni andini hono naɓanoɗo Dakar batte barme mu oka heddike hen fandeli kabaruji ɗi ndenno keɓe famde tan hono kabaru dawaɓe yewata e hunde ko fewi OCD kañum e gollirde Faransi humaninde yirwere kori e dowɓe dawɓe wonɓe ley leyɗe OCD kañum e ley leyɗe ɓaleri yogaje ɗi koroli andini hakkillaji keɓaɗi e dowɓe dawɓe jeyaɓe ley leyɗe Sahara gonɗe e ley Afrique keɗoɗen na Oumar Waygal fa ɓeydoroɗen faamu
hakkillanta ko arande ko holliti wiide ley hen ko ɓuuri hewde yimɓele iwroɓe ley rumde Afrique nde keeduɗo ley lefol sahel ngel fo gandoto ley leyɗele joguiɗe bawɗe ɗe ɗum wona gonga ɓe kolliti wiide yimɓele dawoɓe ley lefol sahel ngel sa ɓami ley sappo fo ɓurta goto ley ɓeɗo yimɓele do a tawan sa feccieɓe pecce nayyi fo pecce tati ɗe fo ley Afrique ɗo jaati keddi hakkillanta ko ɗiɗo ɓo holliti wiide ɓele ko ɓuuri hewde mabɓe fo worɓe ɗum wona gonga ley hitande 2010 ɓe kolliti sa ɓami ley temedere fo no yimɓele mbittoɓe capanɗe jo gomɓe mabɓe fo yo rewɓe noon ko ɓuuri hewde ɓeɗo yimɓele fo mbittuɓe ley hitande 2010 nde ɓe iwri ley Afrique ɗo leyɗele keeduɗe sahel ngel ko heewi mabɓe fourdo a tawan timmini jande dow dowwure hakkillanta ko tatoɓo holliti wiide sa ƴeewi ɓeɗo yimɓele leyɗele ɗoɓe iwri ɗo ɗon ɓe ɓurata nafude toɓɓere landol ana ɗon fa hande micciteɗen wiide leyɗele joguiɗe bawɗe ɓe ɓe kolliti tiwiɗe ɓe garan wallirde ɗeɗo leyɗele ley hitande 2014 nde ko yaata milliard uji nogay e jeenayyi e million ji jeegom euro fa ɓen ɓeydi ley keɓe muɗum en fa ƴeewel hono ɓeɗo yimɓele kani nangguirede ley geññaji mum en ka wakkati joni o sa ƴeewi ɗum wawa jabade ɗum wonno banggal keɓe ley ɗeɗo leyɗele caggal muɗum de ɓe kolitiwiɗe sa ƴeewi ɗum honono banggal ande Afrique ɗum wondi e yarde caggal sa ɓeɗo yimɓele fo so ɓami fa ɓe keeɓi ande ɗe ɓe jahan ley leyɗele goɗɗe ɗe ɓe nawtiroɗoɗo ande ɓe nafira toon banggal cellal kañum e jan
kala ko jiɗɗo andinde hakkillaji maɗon pooɗe fa e bembal amen dow facebook dow studio tamani hono batte wayde deƴere denguinde ley Lamu Motti député e région o jiidi keña e premier ministre Modou Keita fa ñencina ɗum ɓe dardi o ƴewto hono dabareji ndenago ɗi ley région o waɗa du fa yimɓe fuu darano kohe mumen ley rende gelle ɗe kanko Issa Togo député koro haaldi Alhousseine Abatoure keɗoɗen na Oumar Waygalo
ɗi ngalɗo kawrital ko wonno fana amen famin ƴeew yallah ɗatti hono kani yaltinirede ley hen ƴeewe yallah yimɓele gonɓe toon ɓe ana kayibe kañe e jawlele mumen ngal waɗino fewiri du wakkati joni o min kaldi ley hen min pamri banggal Lamu o fa yettoyo yimɓele gonɓe toon ɓe ƴeewe yallah hono watte fa hakkillaji mabɓe jotto wajibi tan wakkati joni o sina yimɓele gonɓe toon ɓe gatta ley hen koyɗe mumen so hunde heeɓa yarde yesso Lamu o fami wala fo mo famay ley hen wiide wakkati joni o fa golleji ɗi keɓene dabareji ñiɓuɗi sina yimɓele ɓe du gatta ley hen koyɗe mumen e kokke dow hen hakkillaji lobbi no laati fo sakiraɓe amen kañum goni oto banggue kañum en gondi e Lamu o na mo tawaɓe gondi fur wakkati joni o wajibi sina yimɓele ɓe fo dokkidire juuɗe gonda ƴeewa yallah hono hunde yarta yesso
hono jañeli ana gondi e yiidude sahal leydi ndi arabe région ga o mbaddi keñe fa pamra yalla haɓatoɓe ɓe ana ɓeyda kawral fa warde e yaafinde hono golle kawral deƴere mali ngal mi e hoore mi haaldi e Mamadou Oudou Matali secrétaire général ngol jañolol keɗoɗen na Mamadou Samaseku
e sahal leydi ndi kala gubbal mo jiida won jaaleñol jeedo dun dun an holla wiide kawral e rafi kawral mabbe fuf e jaaleñ di fawi fay bangal golleji talkuru aljendu en kana yebade on nokku su eden jidi golleji talkuru di keba lawol tinno den yo kawral den jaaleñi di warta do wonno mi tajori chatele de timmanno yawiri jonno su en jeebima on nokku dum beydan tiduri en latto sago gaño hande en kebi walde de timmi en denti gollude no deejere wartirta sikki wala gube de dun dewran jaaleñi di yirwon den fay goto wawtata en wana bandiji bombe sumu wana jiadin koobe
sema wonko haali fewde e wirfagol torraji le saha leedi men hore mo mum bi di jondaranodi sabede wala fuko dawra ila kawral aljengal signina be tawdaka etade fi hono jengigo golle kawral gal kanugol du wartide deere le manifu nenno kanko muhammedu uldu sidati gonda e sema wonko haali e le haaluda me mawde kenya kedena mamadou samaseku
mi famal fi ko jama o hawnoto bangal sattingol bonandaji di won ko hanno wadede ka dum yebam hono yawinde golleji talkur aljendu darnade almustadaji yimbele hono dun hono dun en an hew ko hanno gollede ana wara lebbi jeddi fa jena en fay hunde gollaka su yotti sariyaji bangal no gollede yarata fay hunde gollaka min gulitima kabaru majjun gilla kawrital anfis ngal imbihibe pati be jeebo sabi sago amen wala nukuji di fuf idun serti wattu 1991 92 hande yo sattinbe dina ni hakkunde meden talkuru signinanu aljendu yo kabaru yimbele bamtare azawad dum walda hakkille jiadin kobe murtube joni be sattinbe dina non hakkilaji amen ana serti fasanne
ino european wi metta ma fasanne ko wadi fewde e minisma fawarde e larme mali aljumaare jappine de e wi ino european kanyo hore ana tagal mali e gede cinide kawral gal de fu fa walla hunchide torraji di ko buri sukabe temede nayon be sara mum en chami le walde hitande 2012 kanyi e ngam goddum fu dokkama kakoy ko jaata fa e ujinere pijir koy denno hono ministere hinne e golle nedda ku gadani bedo sukabe ngal dokkal hono kanko burema toure gollanode le journal sphinx majjudo ila joy leru fevrier anda ka fa hande do o woni hollitinde wiide andanaka fay hunde faande den ila den yimbe makko wala fuko pamanimo adama drame hore ju journal gal wi burematoor wi na waran yopude golle omo wondi e dartede fa o yite adama drame haldi e umar way galo kedo denna ko be paccitani en
il est venu me voir il
veut wari no jewi no kam o holliti wi dom hajono hurtinde tiagal mudo mi hore nden jami dawol wadi ko foti jonte tati be kolliti wi le gullirde amen do koyde makko na pandi don sanne ngartumin landi mo bim hodo so warta don wakkati jono o holliti wi dom wondi e landi nade kabaru dewgal so dum iwi hen do holliti wi do joppo golle o mi halni mo wiide foto yoppirani tan gollo sabi desa jemi gollidi ko yaata duubi noga nyalom hande ila mi darna e journal mi tengal sphinx gal fa darno mi gal kanko hor makko wari mi den kullita tilimi du pammi mom bimi do haaja yurfitaade le journal gal fo omo wayi warte mi halde draman aliou kone do won horeejo maison de la presse do kanyen hore mudu noddi do won yimbe le kuminibe kabaru deena guli nokkobe gondi e wadde le hon horgol faabe jeyal hono o haani yitireede gonga jatti journal amen gal yo gal journal koro walno ka kanko hore makko sa jeewi wana do won golle makko o hulbinaka du ko jatti
en tout cas en tout pas menacé non
Union européenne et Royaume-Uni, ngoni faabo tobe studio tamani.
Sengarti e kabaruuji regionaji meden di kebe faamu tan to laamu kulkuroto hono waabe mabbe be mbi anajidi batora keso dun nokku hirsorde dabaaji heere horebe mabbe dun horebe walde ne mbi de wayde de nokkure ana e ko buyti kebe bangal dabaaji le commune o beedi hendu do do tew marate fa warde e non abirte le waaje de fu ana hojibe fa sanden handen baddo hokki ko yaata miliyaruji temedere e chapande jeddi sefa bangal laawi bamako zanche bugu kolon jabale mali do kanyum e bunjali e fa warde san pedro le kodwar fadi do laawi moddine golleji mum fuddi bete hande sigaso imaade mum yo beydande natundira leede dole fawarde e yaafinde du yawara yimbe batu wadi alan jappine de kayeto dow jande bibbe rewbe ngam nyalande aduna heesanaade be kabaru ngedu biddo debbo du e le sareya hollitama e le batu o laamibe e horebe dina fu kawri e batu o denno kejaade UNICEF andini le region kay o temedere biddo debbe fu a tawan chapade jeddo e taton be ka nandatebe ciudi ila jonaani denno le mari do hollitaama be do bibbe rewbe temedere fu chapade jeegom be natan le ciudi ila jonaali e do kaddude di do kabaruji hande kedde hedaade yewtere ma ana yeso yanji jango.